imwumva ni radio ijwi ry'America yivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda uyu numwanya wa gasaro ka buraga umwihari ku kiganiro muri sanga ndabasuhuje muri kumwe na Veniste nshimiye imana aho muri bose ku migabane yose y'isi nongeye kubaha ikaze kandi bashimira ko mukomeje kuba benshi mukurikira ikiganiro agasaro ka buraga umugereka w'ikiganiro muri sanga buri cyumweru ku ijwi ry'Amerika dufatana urunana tugafata mu mugongo ababyeyi babuze abana babo ariko ntibacike intege bagahora babashakisha hari abashakisha abavandimwe babo hari abana nabo baba bashaka kubona ababyeyi babo ikiganiro cy'uyu munsi gifite umwihariko nta wundi ni sabukuru ya mezi atatu ashize iki kiganiro gitangiye ntimugire ngo ni gukunda ibirori impamvu irakomeye
Je suis contente de t'entendre. Je suis contente.
Ikintu nahoraga ndota ariko mvaga kidashoboka nari mbizi
je comprends
ikintu ko nagenze iminsi myinshi mushakisha ntabwo nasinziriye naratekerezaga nazamutse umusozi nsaba Imana kugira ngo izakora igitangaza izaduhuza mu by'ukuri nanjye vrema nshimye Imana yo mu ijuru
iki kiganiro kijya gutangira byatewe n'umwana w'umuhungu Thierry Hitimana utuye Nyabisindu wandikiye ijwi ry'Amerika dusaba kumufasha gushaka mushiki we Dushi Ingabire bari bamaze imyaka 30 batandukanye muri iyo baruwa harimo kandi mpuruza y'ineza y'umugabo witwa Katarabibwa Festo na utuye Nyabisindu washakishaga umwana we w'umukobwa Marcel Celine Kamunazi nawe bari bamaze imyaka nk'iyo batandukanye nyuma y'ukwezi kumwe Marceline yarabonetse impundu zivugira imushirarungu mu mwaka w'1992 Thierry Hitimana na mushiki we Lucy Ingabire bitaga madame bari impfubyi barerwa na nyirakuru nyakwigendera nyiramatama witabye Imana tumaze ibyumweru bitatu gusa dutangiye kumushakira umwuzukuru we mbibutse gato uko Thierry Hitimana yatubwiye uko mushiki we yagiye
icyo gihe bajyanye muri Arusenda ya Home Don Bosco kumupadiri bita Simon Cyprien ariko yarapfuye mu minsi ishize
hanyuma mushiki wawe nawe yoherezwa i Gatagara
we yagumanye na mukecuru then mukecuru ashize muri 1993 nibwo yaje kumujyana muri Arusenda y'i Gatagara n'ugataramugaye
wowe baguhaye Orufurina ya Padiri Simon Cyota Makara hanyuma mushiki wawe Dosia Ingabire bamuhaye nde
ubwo nyine amakuru bamuhaye bamushyikirije uwo Aimable kubera ko Aimable yari umusosiyare nyine
Aimable uvuga irindi zina rye ni irihe Aimable
yitwa Umurerwa Marie Aimable
niwe bahaye uwo mwana
niwe bahaye umwana kuko yari umusosiyare
ayo makuru ko wayamenye nyuma y'imyaka myinshi warayatohoje wa mugani urayashungura neza umenya ko ariyo hari abaturage batuye aho Nyabisindu bakubwiye ko kuko ariko byagenze
kwa bya impamvu ayo makuru nayatohoje icyo gihe nari maze gukura kandi kwa Simon bamaze kurangiza kwiga bamaze kunsezerera abaturage bari aho ngaho baturanye na mukecuru nibo bambaye amakuru bamaze kuyama njya n'i Gatagara kuri shiriti nyine mu baturanyi baho njya no kwambwa bahatse bama amakuru uko byose nyine byagenda nibo bagiye bama amakuru yuko iyo procedure yagenze
abo bana bahabwaga nde bahabwaga ikigo cy'agatagara nyirizina cyangwa se bahabwaga Marie Mable umurerwa
akati baha emabure niwe wabashaka niwe wazaga wabadotaga kuko yari umuyobozi nyina aho ngaho yari umusosiyali kuko iyo baza guhabwa ikigo cy'agatagara nyirizina ntabwo byari kutugora bari kutwerekana amadokima yabo ariko emabure niwe wari ubashinzwe kuko yajyaga no hanze y'ikigo akajya kuzana y'abandi
hanyuma yabazana akabohereza hehe abo bana
abo bana babaga bafite imiryango ngo yabaga afite imiryango nyine ikorana na gatagara akaba ari bo abaha bakabajyana
mu bihugu by'i Burayi
akabajyana nyine i Burayi kuko Belgique niyo yari fondateri y'ikigo cya gatagara cyane ko n'umuyobozi wabo yari wo muri Belgique nyine
hanyuma wandikira ijwi ry'Amerika hari n'undi mwana washakishaga Marceline Kamunazi kuki watusabye kugufasha kumenya irengero rya Marceline Kamunazi
impamvu nabasabye gushakisha uwo mwana bita Marceline nawe nuko yari uwo muturanyi kandi ikibazo cyanjye kimeze kimwe n'icya Gatarayirwa Festo kandi we nta wundi mwana agira mukuru wana wari bumufashe gushakisha nyine umwana we ubwo rero nahise mvuga ati reka mbifatanyiriza hamwe kuko n'ubundi kibazo kiri hamwe kandi n'abamujyanye nyine bamwe ni nayo mpamvu rero navuga ni reka mbifatanyirize hamwe
Marceline Kamunazi niwe wabaye imfura y'udusaro na n'ubu tutarabona imiryango Thierry Hitimana yafashije Festo Kataribwa kwishima ariko n'umusaza akomeza kuba hafi buri munsi bakamamagara bambaza niba Ingabire namubonye abayoboraga ishyirahamwe ryamuvanye mu Rwanda ryitwa Les Eritrines ryakoreraga mu Bubiligi batubwiye ko batamwibuka ambasade y'Ububiligi mu Rwanda idufasha ibyo yashoboye itubwira kandi ko dosiye za mbere ya 94 zitakibaho Minisiteri y'Ingabo y'Ububiligi nirwo rwego rukuru rwa leta twitabaje rugafata umwanya wo gusaba abakozi bakuru bose kudufasha gushaka Lucie Ingabire ntacyo byatanze ariko nongere nshimire byimazeyo Minisitiri w'Ingabo w'Ububiligi wadufashije cyane kugira ngo dushobore kumenya amakuru amwe n'amwe atandukanye yerekeranye na Lucie Ingabire nifashije kandi urukuta rwa Marceline Kamunazi yashyizeho rwo guhuza abana bashaka kumenya ababyeyi babo maze undi nawe ijwi ry'Amerika afashije guhura n'ababyeyi be Gabriel ya Kale yiyemeza kumfasha kugeza tubonye Lucie Ingabire
agasaro kaburaga kabonetse
Lucie Ingabire amaze kuboneka namuhaye amwe mu makuru y'umuryango we cyane cyane aya musaza we umaze imyaka 15 amushakisha arishima abantu bakuri musaza we ati uzamundamukirize umubwire ko nishimye nahise mpamagara Thierry Hitimana dore uko yakiriye iyo nkuru
mu by'ukuri umutima wanjye ndumva unezerewe cyane kandi nshimye Imana yo mu ijuru n'urugendo rwose nakoze mushakisha kashyiramo imbaraga zanjye zose zishoboka ndetse rimwe na rimwe amafaranga akahagendera kubera amatike njya kubaza hirya no hino rwose ni iby'igiciro nshimiye Imana yo mu ijuru ko hari ikintu yakoze kandi nari narayihigiye umuhigo yuko umunsi nzaba namubonye nzajya gushima Imana nyine mu rusengero rero nshimye Imana yo mu ijuru yumve ko nyishimiye nubwo ntarajya mu rusengero ariko nabwo igihe kizagera ngeyo nshimye Imana yo mu ijuru
none nujya mu rusengero niki uzabwira Imana
ikintu ndayibwira icyifuzo nagize n'urugendo yabonaga nakoze njya gushaka mushiki wanjye igihe cy'imyaka yarishize namubona nzajya kuyishimira nyibwire yuko yakoze imirimo ikora muri ibitangaza abanyishimiye bimvuye ku mutima ndahayishima nyine icyo gihe ndanayiririmbira nyine ikindi kandi urumva gushima ntabwo bizaba birangiye gusa una icyo gihe utanga nituro ndanatanga nituro cyane yuko ari ariwo muhego nyine nari narahinze.
Teri iyi nkuru ya mushiki wawe wigeze uyisangiza umusaza Festo Katarabirwa mwararanye amajoro mwagendanye imitaga ashaka umukobwa we nawe ushaka mushiki wawe ibi byishimo mwarabisangiye?
Mu by'ukuri narabimubwiye umunsi wabimbiraga narabimubwiye yarishimye cyane. Ikindi twasezeranye yuko kubera kubw'ibyo ibibazo byose twahuye nabyo urugendo twakoze inyota yatwishe ahantu twagendaga bakaduca amazi aho twagiye gushakisha aho twavuze yuko tugomba gufatanya tugakora umunsi mukuru tugafatanya wenda abo bavandimwe bacu baba badahari tukakora uburyo twafotora tukazaboherereza amafoto mu rwego rwo gukora celebration y'icyo gikorwa Imana yadukoreye. Ubwo rero twarabisezeranye na warabizi.
Icyo ni igitekerezo cyiza rwose. Muzishime munezerwe.
Murakoze cyane, ndabashimiye cyane. Nawe uzamumbwirire yuko mukunda mukumbuye kandi ufite amatiko yo kumubona n'indi miryango ifite amatiko yo kumubona rwose. Muzamudushimirire kandi mubwire ko turi bazima nta kibazo. Imana yaraturinde, turinde genocide, turinda n'ibindi byago bindi. Nubwo umukecuru nawe yakagombye kuba yaramubonye ariko ntago byashobotse, ariko uzamutubwirire yuko nawe yamukundaga. Uzamutubwirire gutyo yuko tumukunda kandi tumukumbuye kandi twishimiye kongera kumubona mu muryango igihe cyose twari tumaze tumushakisha.
Narabimubwiye ko umukecuru we nyirakuru wamureze wamukunze ko yitabye Imana ejo bundi akitaba Imana mu gihe twacyo kimushakisha. Birumvikana ko byamubabaje kumva yuko yatabarutse atamubonye, ariko izo ni inzira z'Imana. Ibyo ngibyo arabizi.
Ntabwo nanone ari nanone stero sinasoza ntashimiye ijwi rya Amerika. Yakoze akazi gatoroshye, yakoze umurimo ukomeye. Nge rwose ntababeshye, ntabwo nari kubishobora pe, sinari kubishobora. Mwagendanye n'Imana kandi namwe ndabashimira. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha utagabanyije.
Kiri ndagushimiye cyane. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Igihe cyose igize ikintu ukora cyiza kigiye cyo gihindura mu buzima bwanyu, ibikoze inshingano zayo. Kandi Teri, guma ku murongo, guma ku murongo, ndebe ko nabona umushiki wawe hanyuma muganire gato.
Bonsoir. Ça va? Oui, ça va.
Je suis contente de t'entendre. Je suis contente.
Je ne sais pas si ça va, mais on collabore.
Aravuze ati nishimiye kukuvugisha. Thierry dit qu'il est à son tour très content de te retrouver.
Ariko ndeshema kurutaho uko namubonye amaso ku maso kuko biracyari.
Il dit qu'il a l'impression d'être dans un rêve et que sa joie surabondera quand il te verra face à face.
Bien sûr, moi aussi, c'est...
Sois forte, Lucie, ça ira, ça ira.
Nikino, nahoraga ndota. Ariko mvaga kidashoboka. Nari mbizi.
Oui, je comprends.
Nikiyakona genzi miti, miti miti. Mushakisha. Ntabwo nasinziriye, naratekerezaga, nazamutse umusozi, nsaba Imana kugira ngo izakore igitangaza izaduhuze. Mu by'ukuri nanjye vrema nshimye Imana yo mu ijuru. Ubwo mperuka guhura na mukuru wanjye Rukundo mbere do muri Jenoside, amarangamutima yaranze neza neza ndarira ajya nkubonamo Rukundo, ariko nawe yaje kwitaba Imana. Ubwo rero ni wowe nasigaranye gusa mu mutima wanjye, sindi nanjye kubyakira byananiye.
Mukomeze mwihangane, ariko amarira y'ibyishimo ntawe uyatangira. Donc
ndashaka kumushimira ibyo yakoze byose, ubwo yabikoze wenyine njye ntabwo nari mbizi. Iyo mbimenya mba naratangiye gushakisha kare, ariko ubu noneho tugiye kureba icyo twakora, atari ugusubira mu gihe cyahise, tukareba ejo hazaza.
Ibyo kuba Imana imuha umugisha.
Keri, ibyo byishimo byanyu nanjye turabisangiye, cya kivi twateruye turagisohoje ka gasaro kaburaga kabonetse dusi ingabire arabonetse, ni mugenzi rero namwe ibyo byishimo byanyu mubisangire n'abandi.
Nawe ntabwo wagenda, ntabwo wagenda nawe nagushimiye, kuko Imana yakoze ibikomeye kugira ngo iduhuze, abantu benshi byari byarabananiye kudufasha muri urwo rugendo rwacu. Ntabwo wancika, ntagushimiye. Imana yo mu ijuru, ubu tuvugana pfukamye imbere y'Imana gushimira ko wamfashije kandi unkoreye igikorwa cy'indashyikirwa. Hano mu Rwanda niko tuvuga, ni igikorwa cy'indashyikirwa. Imana yo mu ijuru n'abanyarwanda muri rusange nabo babyumve, n'abantu bumva ijwi rya Amerika hanze mu Rwanda hose, ngutabiye umugisha utagabanyije. Imana yo mu ijuru izakongereza.
Urakoze nawe Thierry.
Ndabishimira cyane, dushimira cyane ruriya rubuga rwa Facebook. Ndahamagara Gabriel mushimire. Ndabashimira mwembi ko mwagize umuhate, ko muri babiri cyangwa se bane mwese hamwe nabo ntazi mukora akazi keza, ntabwo mubyiyumvisha. Birandenze, nari mbyiteze, ni igitangaza. Ntabwo nari nzi ko bizambaho iteka ko biba ku bandi, ariko bibaho no kubyemera.
Agasaro kaburaga,
agasaro kaburaga. Mu kiganiro cya gatanu mwumvisemo uwitwa Denis Habimana washakishaga umuryango we mu Rwanda atuye mu Bufaransa. Icyo twari tuzi ni amazina ya nyirakuru wamusigaranye, nyina wari utuye mu Matyazo ya Butare mbere yo kwitaba Imana. Twari tuzi kandi ko mbere ya 1994 se yari atuye ahitwa mu Mikingo hahoze ari Komini Maraba. Ikiganiro kimaze guhita ku Ijwi rya Amerika mubyara we Denise wa Maria, umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda yaratwandikiye, twarabahuje bagirana urugwiro. Nyuma yaho nahamagaye Denise wa Maria ngira ngo numve uko umubyara we yakiriwe mu muryango.
Yo, icyo nakubwira nuko tunezerewe, tumeze nk'abantu tumaze imyaka tuziranye, kuko urumva natunguwe no kubona isa nkontakta vuba turavugana, ariko turi mu buzima bwa buri munsi. Nawe mubyuka waramutse ute, umeze ute? Turi gusangira ubuzima bwa buri munsi, turanezerewe
rwose. Yahise ambwira ko yifuza kuvugana nawe, ndabimushishikariza kugira ngo muvugane mugirane urugwiro ruganje.
Antuka twaraganye ndi uko umuntu yanyoreje message ama history yose uko yari meze gukurumva no umuntu twena nubwo twatuzi ko igera akiriwe nawe urumva yagiye kiri umwana mutoyi abanza kusa nkundegura donc abanza kuma message nge yiyibona kumusobanura kuri message numvaga bitumvikana nubwo birashoboka ko nakubita ngo hamangara kandi ati buretse gato yari ku kanya tuza kuvugana twamaranye isaha n'igice nayo ingira ngo cyatumye tunatandukana nuko umwana yaragiye kwita ku mwana urumva ko twari twahuje urugo twaganiriye sindi ukuntu wabyumva twabanje kuvuga ubuzima ndamusobanurira kubyumva bimwe na bimwe urumva biragoye kuko ni information ziza ari nyinshi cyarimwe ariko gimwe arabyumva twiga tujyana mu buzima bwo tuganira nk'abantu bamaze igihe baziranye so urumva ko iyo minsi yose ntabwo dusiba kuvugana n'ubu ngeze mu rugo mbona arimo message ye ntabwo ndayisoma urumva ko tumeranye neza n'abandi rero mu rugo bose ntarabasha kuvugana na buri umwe wese ariko bose baza amakuru ye twabashije yahise anama n'amafoto ye bose baramuzi igisiga ni ukuvugana buri umwe rero ubwo arifuza gutangira urugendo akabanza kuza kuko nibwo byaba byoroshye
ejo bundi tuvugana yambwiraga ko ari mashaka indege izamuzana mu Rwanda
antuka ari gushaka kugira ngo ari kuvuga ati ubuzima mfite ngira abo dusangira nibyo nakubwiraga ngo twasanze asa nka onkle wacu witabye Imana mu minsi yashize ndi kumubwira nako watinze iyo dukontakta mbere niwe byibuze bari kuba umuhuye amaso ku maso kuko niwe wari usigaye nyuma ya Jenoside biramubaza ndi kwibaza rero icyo kiri gutuma ashaka umwanya nawufusha ubusa
yewe mureba nkibona amafoto ya mbere nabona gasa na nyirasenge ari we mama wawe
asa na onkle we donc icyane nawe ubwo yarabibonye ahita confirm
ku ruhande rwa papa we nabwo muzakomeza mufashe kugira ngo yageze mu muryango ubu ndamubarekeye rwose igisimo nanjye turabisangiye bidakimeshije yuko mwishimye nicyo dukorera
turishimye pe mwakoze akazi gakomeye ku makuru ya papa we mwadufasha amakuru mwabamuzi tukareba ko natwara twagerageza tugashakisha ko ari uwo yabona wasigaye kuko urumva nta yandi makuru twe dufite na make kuri papa
ngaho rero mukomere kandi mukomeze kugira ibihe byiza
murakoze cyane kubw'imirimo mu mukomeje gukora ikomeye
nahamagaye kandi Denis Habimana mubaza uko yumva ameze nyuma y'iminsi mike yavugana na mubyara we ndetse banahanahana amafoto y'abagize umuryango abariho n'abatabarutse
ibyishimo byansabagiye kubera ko kuva mu myaka 2019 niho natangiye gushaka umuryango wanjye kubera ko mbere nibwiraga ko igihe kitaragera ndetse nta nubwo nari mfite uwo nabaza ubu rero noneho nabonye wo mu muryango wanjye ni mubyara wanjye yitwa Denise kandi sinabasha rwose ko na n'ubu amarira y'ibyishimo yahorana n'ibyishimo byinshi ni ikintu ntigeze mbona ikintu nahoraga ndota ikintu buri wese aba yifuza kugira kubasha kubona abo bamuvukana mu muryango no kubasha kubamenya ni intambwe ikomeye mu buzima kandi no mu mugambi mfite wo gusubira mu gihugu cy'amavukiro nishimira ibyiza bigitatse ntabwo nashimira bihagije radiyo yanyu na David na Shake nafatanyije rwose mubishimirwe na n'ubu ndacyafite igishyika kuko biracyari bishya ikindi kandi nuko hashize iminsi itatu nandikirana na mubyara wanjye anyohereza amafoto nkagenda nterateranya nkanamenya bene wacu ku ruhande rwa mama ahasigaye ni ukureba ku ruhande rwa data bimeze nk'inyenyeri yaka indangaje imbere ndishimye cyane
Doni Habimana mwabyumvise arashaka kumenya amakuru ku ruhande rwa se umubyara hano ku ijwi rya Amerika tugitangira ubushakashatsi twamenye yuko ashobora kuba afite mushikiwe witwa Genevieve Mukandamage washatse igishamvu Genevieve Mukandamage rero niba wumva ijwi rya Amerika uzagerageze kuduhamagara kugira ngo tuguhuze na musaza wawe Doni Habimana ugira ati niteguye kujya mu Rwanda kandi hari nabandi bana benshi bambwiye ko bifuza kujya mu Rwanda ariko bakagenda nk'abanyarwanda harabari mu Bufaransa hari nabari mu Bubiligi bambajije uburyo bworoshye bwo kubona ibyangombwa nabasezeranije kuzababariza uhagarariye u Rwanda mu Bubiligi Dieudonné Sebashungure yambwiye ko ambasade yiteguye kubakira no kubafasha kugira ngo babone pasiporo kimwe n'abari mu Bufaransa cyangwa se ahandi nabo bagana za ambasade zabo abo mu Bubiligi no mu Bufaransa rero narabatumikiye mwitegure mujye iwanyu mu Rwanda mu gihe mubishakiye
Shaka gasaro kawe uzakabona
zero
Shaka gasaro kawe uzakabona
Wiki kimegeye
Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe
mukomeje kumva ijwi ry'Amerika uyu n'umwanya wo gutumikira mwebwe mwese mu twitabaza mushakisha abanyu duhere kuri Ingabire Farida utuye mu kandi ka Gasabo umurenge wa Kimironko akagari ka Bibare umurenge w'Intashyo
ndashakisha umwana w'umukobwa witwa Gihozo Samantha
Gihozo Samantha mwatandukanye ryari mwatandukanye he
twatandukanye hagati y'icyenda kabiri n'icyenda gatatu twatandukaniye mu murenge wa Nyakabanda yari umwana wa mukuru wanjye yitwaga Uwantege Marie Aime uwo mwana yatwawe n'umudamu witwa Mushashi Beatrice
uwo mudamu Mushashi Beatrice yamutwaye yamujyana he
njyewe nari umwana ariko makuru make y'ibyo nibuka yamutwaye avuga ko hari abazungu b'abafaransa bari kwadopta abana bakazabajyana mu Bufaransa
hanyuma aza mu rugo kumushaka cyangwa rimwe mwagiye kumushaka kugira ngo aze gufata uwo mwana
Mushashi yari umukiriya wa mukuru wanjye wundi witwa Gasana Yvonne yakoraga muri salon de coiffure kwa Rubangura abimuganirizaho ko hari abafaransa bari kwadopta abana hanyuma mukuru wanjye abibwira mama abibwira na mukuru wanjye ari we nyina w'uwo mwana bemera kumutanga
nta bandi bana bari mu rugo kubera iki Gihozo ari we watoranijwe nta bandi bana bari bahari
bari bahisemo gutanga abana babiri murumuna wanjye witwa Gwanyirigira Ramura na Gihozo Samantha hanyuma basanga Gwanyirigira Ramura arengeje imyaka iyo bari gufatiraho abo bana twari dufite ikibazo cy'itotezwa mu rugo kijyanye n'ibihe twarimo by'icyenda kabiri by'amoko baravuga ngo reka batange byibura abo bana babiri hazagire niyo twapfa hazagire abarokoka mu muryango Ramura ntibamufata nuko bamwemeye
Gihozo agenda yari afite imyaka ingahe
uko mbyibuka ashobora kuba yari ataruzuza umwaka
none se uwo mudamu Beatrice Mushashi umwana amujyanye yamujyanye iwe yamuhaye abo bazungu ako kanya byagenze gute kugira ngo umwana ave mu rugo ahabwe undi muntu agenda ajye hanze hari umutegetsi aho hafi mwari mutuye mwabwiye muti uyu mwana aragiye
nta muntu babibwiye wundi w'umuyobozi cyangwa se w'umutegetsi ahubwo hari inzu babanzaga gutindamo i Nyamirambo munsi y'ahantu bitaga kuri Bawu umuhanda w'amabuye ndahazi niyo nzu aho yabaga ndahazi narahageze
iyo nzu se yacungwaga na Mushashi cyangwa se hari abandi bari bayishinzwe
ntabwo njyewe urumva ayo ni amakuru nagendaga numva mu bantu muri mama cyangwa kuri mukuru wanjye nari umwana utabasha kumenya ibyo ari byo ahubwo aho mpagurukiye gushakisha nibwo iyo nzu nayigezemo kuko nagiye kubaririza ngo umenye nyirayo ambwire amakuru y'abantu bari baramukodesheje inzu muri icyo gihe
Farida umaze imyaka ingahe ushaka murumuna wawe
natangiye gushaka maze imyaka 11 mushakisha
washakiye he
nabanje gufashwa n'umusaza bita Gasana Ndoba kuko we afite ubwenegihugu bw'Ubufaransa hari na dosiye twari twarakoze twandikira ambasade y'u Rwanda mu Bufaransa kugira ngo badufashe gushakisha ariko ntekereza ko Gasana Ndoba yaba yarigeze kuvugana na Beatrice kuko Beatrice yavuze ko mu gihe twamushakishaga ko bitemewe ko yatubwira amakuru y'umwana kubera yuko ngo atarageza imyaka 18 ngo ni ko amategeko ya adopsiyo amera
none se igihozo amaze kugira imyaka 18 mwigeze mwongera gushaka mushashi kugira ngo noneho mumubaze amakuru y'umwana wanyu
ndoba niwe wabimfashagamo ariko yambwiye ko atemeye ko bongera kuvugana yaramwandikiraga ntamusubize ntabwo bongeye guhura ariko gisi nicaye nagerageje gushakisha kuko umugabo wa mushashi babanaga kera witwa Uwihoreye Charles yari koloneli mu ngabo zo kwa Habyarimana yabaga mu Rwanda naje kumva itangazo ko yapfuye ngerageza gushakisha ahantu yabaga ndavuga n'ibyo byose mushashi arazana abana gushyingura se ndahayoboza ndahagera hamwe nsanga bari mutsenge ahubwo hari kubera ikiriyo nsanga mushashi ntiyaje ahubwo haje abana gusa abana ntabwo nababonye barambwiye ngo bagiye ngo nimba ari mu Ruhengeri kwa bene wabo nahagarutse kabiri ntababona nyuma barambwira ngo ntejo bazasubira mu Bufaransa hanyuma njye ndavuga ngo kuko ntari bubone ukuntu mbabona ndagerageza kujya ku kibuga naragenirwa nicaye ku kibuga cy'indege nsaba Imana ngo imfashe baherekezwe na mukase kuko we nari namubonye Imana yaramfashije mukase arabaherekeza abana ndabavugisha ndabibwira barambwira bati barabitubwiye ko badushakaga tuvugisha mama ariko mama yabuze ngo tugire umwirondoro we ahubwo duha uwawe niyumva biri ngombwa zakuvugisha ntabwo yigeze amvugisha ntabwo nahagaze nagerageje no gushaka musaza we witwa Mfizi Christophe ndamushakisha aranyemerera turahura muri hoteli ya Rokurenta turaganira mubwira icyo namushakiraga ko mushiki we yadutwariye umwana yatugiriye neza aramutwara ariko ntabwo ashaka kutubwira amakuru y'uko abayeho n'aho ari nawe yanga kumpa aderese ya mushiki we yambwira ngo abantu bari hariya ntabwo biba byemewe ko guha aderese ye nyirayo atabihisemo nyuma nkajya muvugisha kuko yari yambwiye ngo arabanza bimuganirize nawe biza kurangira nta kindi kintu amareye ntabwo narekeye kuko nagerageje no kujya kwa Gisimba mvugana na Gisimba Gisimba arambwira ati mushashi yaradukoreraga ariko nzi ko hari umuzungu twakoranaga keretse niba ari wowe watwaraga abo bana ati witwa Berthe Artigo ndaza nsakinga kuri Gogo ngo ndebe Berthe Artigo mbona aho amazina ye mbona ibyo byose mwicyo gihe yakoreraga Kinshasa ariko mbona undi muntu ubimfashamo kuko njye ntabwo nize cyane uburyo nari kumwandikira nanageze ku mukozi wareraga abo bana bakiri muri iyo nzu yitwa ni umudamu witwa Magi ngira ngo ni nk'umukongomanikazi nawe namugezeho mubaza amakuru y'aho hantu arambwiye ati igihe nahavuye kare kuko umupadiri waho nanjye yashakaga ko muha umwana wanjye muto nari mfite ati kandi agashaka ko mumuha ku ngufu mpitamo kureka akazi ndagenda njye nagiye abo bana bagihari hanyuma mbwira ko yari umupadiri atari ko sinibuka izina rye icyo nakoze nagiye kwitandire kuko kera mbere ya jenoside ho gake batwoherereje ifoto ya Gihozo Samantha ngo yabatijwe ntekereza ko wenda yabatirijwe muri kwitandire naho njyayo banyeretse amafishi yose yo guhera 9-2 mburamo ayo mazina njya ku yindi kiriziya iri imbere y'isoko rya Kimisagara niba kuko ari bwitwa kiriziya ihari nkibaza se ni Blanchard se ni Otto se ariko sinamenya izina ry'uwo mupadiri
uwo mupadiri reka mukubwire yitwa Pierre Jo ni umupadiri wo mu bapadiri bera narashakishije ndamumenya namutangaje nabo hano ku ijwi rya Amerika akaba ari we wari ufite abo bana i Nyamirambo
ubwo rero nageze aho mera nk'aho mpagaze iyi minsi nibwo namvaga nzajya gutitiriza kuko kwa Gisimba bari banyemereye ko bagiye kunshakira nimero ya mushashi bakazazima nkamuvugisha cyane ko bakoranye uko Gisimba yarambwiye ati mushashye yakoze hano yari umusosiyare wacu. Ubwo rero nicyo nari ntegereje, nahoraga mpamagara umudamu wa Gisimba akambwira ngo izo nimero agakaye yazanditsemo ntarakabona ngo ariko nawe azakomeza nshakire, numvaga ari amusigarije icyizere. Kugera ku Ijwi ry'Amerika ni umudamu w'inshuti yanjye naganirije ukuntu nabuze umwana wacu kandi mba numva binteye ishyaka ryo kumubona kuko mama we yaratureze nyuma ya Jenoside nubwo yapfuye ntaratugeze ariko yaratwitangiye. Hanyuma ijoro ry'ejo bundi nibwo yampamagaye arambura aho nyiboneye muhamagaye arambwira ati wa mudamu wabajyaniye umwana yavuze ku Ijwi ry'Amerika. Niwamwumvise nimushashe ati nimushashe Beatrice uko yambwiye amazina nahise nyafotora numva noneho yemera kuba yatanga amakuru y'ahabo bana bajye. Nanjye nahise nandikira simutaka wayita ko turaziranye cyane ni nk'umuvandimwe wanjye musaba ko yampuza namwe. Bukeye rero ngira ngo ejo nibwo yampaye nimero zanyu.
Farida Ingabire amaze imyaka 15 ashakisha muri umunawe ubudahwema Beatrice Mushashi avuga ko amaze imyaka yose yarabuze. Mwaramwumvise mu kiganiro cyacu cyo mu cyumweru gishize, nasubiye kumushaka musaba kumfasha gushaka Gihozo ngo duhoze Ingabire. Wavuze ko atazaguheka atabonye Samantha Beatrice Mushashi ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Nuko murakoze nshimiye Imana, nizeye yuko hari abantu wenda ijambo ryanjye rigera ku mutima.
Hari benshi rigera ku mutima barimo uwitwa Farida Ingabire wahamagaye Ijwi ry'Amerika atubwira ati namenye ko hari umudamu witwa Beatrice Mushashi wavugiye ku Ijwi ry'Amerika ati kandi uwo mudamu Mushashi niwe watwaye murumuna wanjye witwa Gihozo Samantha. Uwo Samantha Gihozo waba umuzi?
Uwo mudamu ambabarire we ntabwo umuzi. Uwo mwana witwa Samantha Gihozo iryo zina ndarizi. Hari n'umuntu twigeze kuvugana twandikirana w'umwavoka bari bashatse bagira ngo nawe nawe mbaza ntabwo umuzi sinigeze mpura nawe twakubuze correspondance kuri email.
Uwo mwandikiranaga agombe kuba witwa Gasana Ndoba.
Yego shengewe ni Gasana Ndoba.
Ni Gasana Ndoba mbye ko Gasana Ndoba ari we mwandikiranaga akubaza amakuru y'umwana.
Yego bambi. Nawe ntabwo twari tuziranye rero Gasana Ndoba. N'umuntu bari banyuzeho noneho amuha korodone zanjye noneho ubwo turavugana mubwira aho umwana isi association yamujyanye. Uwo mwana iryo zina rwose ndarizi yari umwana mwiza cyane. Noneho association yamujyanye ni Lumiere des Enfants niyo yamutanze. Noneho bakaba barakoranaga na wa mupadiri nakubwiye twavuganye wari Nyamirambo.
Padiri Pierre Jean.
Yego.
Ingabire Farida avuga yuko murumuna we Gihozo Samantha ari wowe wamuvanye iwabo ukamujyana aho ngaho i Nyamirambo. Amakuru ya Gihozo wayabwiwe nande, wayamenye ute?
Ewe, uzi ko ntabyibuka neza. Ntabwo mbyibuka neza. Icyo ni ikibazo gikomeye.
Ngaho
nyibutsa kuko ntabwo nyibutsa neza, nyibutsa rwose kuko igihe gishize ni kirekire, abana bagiye ni benshi wo kagira inka nziza we.
Ndayishimye. Nta nyirasenge mwari muziranye?
Iwabo kavukire ni hehe? Ibyumba?
Reka tugume hafi i Kigali. Nta mudamu wagusukaga imisatsi wakoraga muri salon de coiffure kwa Rubangura mwari muziranye?
Birashoboka ko mpa ahubwo uzi utumye nibuka ahubwo ko Gihozo Samantha ahubwo mpise nibuka ko umwene umuntu wamutanze yaraturanye n'umwisengeneza wanjye igikondo. Ahubwo ibyo nibyo byo. Noneho akavuga yuko umwana yarerwaga na Samantha Gihozo ndumva nari nkuye kubanza nkareba wa mupadiri hari abantu ushobora gushaka bakambye numero ze bambwiye ko ari nanga ko ari muri retreat nge ntabwo tukiranye dufitanye contact rwose ndumva bimbabaje kubona ntatanze igisubizo kinejeje ntabwo abana benshi nanjye nzi ahantu baherereye ariko ahari nimbwira abantu bakampa inomero z'uwo mupadiri nkamuvugisha akemera kumvugisha buriya naza guha igisubizo gishobora kuba cyashimisha uriya mukobwa ati si we birambabaje cyane kubona uyu mwana ahubwo urumva
yashakishije henshi mbere yo kugera hano ku ijwi ry'Amerika yatubwiye yuko yabonanye n'abana bawe igihe bari bagiye gushyingura umufasha wawe ari we
mbese niwe wanyoherereje ifoto umuntu wamujyanamutsa
ndagira ngo nkwibutse n'uwo nguwo rero kandi icyo gihe wababwiye yuko aho Samantha Gihozo ari uhaza ariko kudashobora kubaha amakuru kubera yuko atarageza ku myaka 18 ibyo nibyo
oya ntabwo ari uko yaratagerageza ku myaka 18 ahubwo nuko icyo gihe nari nkiri muri activite ngikora ndi umwasitante sociale anactivite kandi umwasitante sociale aba agomba kugira ibanga ry'akazi rigengwa na article y'inahangaha y'ibari 45 si ngombwa kwivuga noneho icyo gihe bikaba bivuga yuko iyo uri umusosiyali ntabwo utanga amakuru y'amadosiye ikindi kandi ni uko mu by'ukuri ntabwo ari ukubera ko yari adafite imyaka yuzuje 18 kuko icyo gihe abana bagenda ndumva ariho nari naravuganye n'uriya mugabo uko Gasana Ndoba kandi nkaba naranamuhaye ayo makuru ya Lumière des Enfants ahubwo ubwo numvaga nshobora kuzashakisha uwo mupadiri nkamubwira akaba ari we ushaka kubana kandi abantu Lumière des Enfants narabahamagaye icyo gihe umusekereteri wabo yanga kugira icyo ambwira ariko icyo gihe nomero nari mfite nazihaye umugabo witwa Gasana Ndoba kuko numvaga kuko ari umwavoka numvaga aramutse abahamagaye direkituma ari umwavoka we yababwira icyakora njya kugira amakuru kuko abo bana iyo umuntu uvuze uti umwana kugize umugisha akingiwe ikibaba inkubi y'umuyaga irazihitanye abantu abandi bararokotse uwo mwana urokotse aba agomba kubonana n'abandi
nibyo nyine
rero ntabwo birambabaje kubona nta gisubizo gishimishije mfite ubwo nzareba
umupadiri ushobora
kuvugana
rwose ugende urebe uwo mupadiri niba yumva ijwi ry'Amerika niba hari n'undi mupadiri wera umuzi nawe adufashe kugira ngo iyi dosiye ya Gihozo Samantha ishobore gutungana ku Gasaro Kaburaga kaboneke none uzatuhamagara mu minsi mikeya uramutse ugize icyo ugeraho rero
ningira icyo ngeraho nzaguhamagara n'uwo mukobwa Faru umudamu Farida mumubwire rwose yuko uretse n'uko ari na Samantha umwana w'umuntu twari dufitanye urwo rugwiro ariko n'abandi bose uwo ari we wese aba agomba kubona umuryango we ibyo ngibyo ni ibintu nanjye bindi ku mutima ubwo nindamuka mbonye umupadiri rero nkavugana nawe nzongera nkuvugishe rwose nk'uko uyu munsi nakubwiye yuko wampamagaye ngahita nyitaba ndumva bimbabaje rwose kubona kugeza iki gihe hashize igihe kirekire ashakisha
ubu Ingabire Farida kimwe n'abandi benshi bashakisha abana babo ari ku ijwi ry'Amerika arakumva wamubwira iki
ntabwo ari ijambo rikomeye ariko ni ukugira ngo muhumurize mubwire yuko intumwa ze zose zangezeho izo mvuga zangezeho n'uyu mugabo witwa Gasana Ndoba twaravuganye twaraganiriye twana par mail namuhaye numero za telefone z'association Lumière des Enfants ikorera muri Bretagne ubwo rero nari nzi yuko babonanye nyuma yaho urumva ko yavuye n'abana banjye banza ni ifoto mpise mbona umuntu ifoto bazanye ariyo ko ntabwo namumenye neza kuko barambwiye ngo ni mwene wacu ngo ni mubyara wanjye ubundi barambwira ngo ni inshuti yanjye ariko abo bantu mbajije bose bakambwira yuko batamuzi nuko ndicecekera none Imana impaye kumumenya rero Ingabire rero ukomeze ugire umutima ukomeye uriya nitugire umugisha uyu mwana azaboneka ni mukuru afite imyaka irengeje 18 ubu ngubu ku giti cye na ndamutse mubonye ashobora natwe kuba adushakisha ndamutse mubonye namubwira ko murimo kumushakisha kandi kumukunda kandi nanjye ndamutse mubonye byaba ari umugisha ubu rero ndamukamubonye nzagaruka mbwire nshimiye Imana aza kugezaho amakuru arambuye twizere yuko Imana yamuragiye nkuko yari yamuturagije Imana yaramuturagije twizere ko akiriho kandi ko bari atwumva n'umuntu twumva munsi yamutubwirira si y'a quelqu'un qui entend ce message qui est en contact avec Samantha Gihozo qui est adoptée en France.
Niba hari umuntu wumvise ubu butumwa akaba aziranye na Samantha Gihozo waje kurererwa mu France hagati y'umwaka wa 1992 1993 ashobora kumubwira ko umuryango we warukutse mu Rwanda umushakisha ko yavugana n'ijwi rya Amerika cyangwa se akambwira yewe Beatrice Mushashi nagize uruhare muri gahunda yo kumushakira ababyeyi hano mu Bufaransa ariko ntabwo nibuka umuryango wamuhaye nzi ko yababonye binyuze mu ishyirahamwe Lumière des Enfants riri ahitwa Lyon mu karere ka Bretagne ndabashimiye cyane
natwe turagushimiye Madame Beatrice Mushashi ukomeze udufashe kugira ngo dushake utwo dusaba twose twaburaga duhereye ku Gihozo Samantha Agasaro Kaburaga nongeye kugushimira mbikuye ku mutima ugira umunsi mwiza
nawe urakoze cyane kandi Imana rwose ikomeze kugenda imbere muri ibyo bikorwa urimo ni igikorwa cyiza cyane Imana iguhe umugisha rwose nshimima
Agasaro Kaburaga
dutumikire kandi ibyo done ntawuhora kize ari mu karere ka Gasabo mu kagari ka Rutunga dore abashakisha
ndarangisha ni uw'imbabazi Veneranda twakundaga kuyihina tukamwita Vena na musaza we witwa Niyonzima
none se mwatandukaniye
ubwo intambara yateraga 94 ababyeyi be baje kwicwa mama we yavukanaga na mama wanjye noneho ko ihunga riba riraje nyirakuru byara papa wabo arahunga ajya ku Kibuye ageze ku Kibuye bajya muri zone Turikwaje ngo umuryango wa Medecins Sans Frontieres urabafata ngo bababwira ko bazabagarura intambara irangije cyo gihe babashyize mu bwato babajyana ingoma ngo bageze ingoma babajyana mu Bufaransa kuva icyo gihe nta makuru twigeze kumenya
none aya makuru ko numva asobanutse wayabwiwe nande
nayabwiwe na nyogokuru wabo we arashaje cyane njya mvugana nawe kuri telefone we ari mu ntara y'Uburengerazuba hafi ya witwa Gisenyi
ntazi na mwigeze mumenya ry'umwe muri abo bantu bo muri Médecins Sans Frontières bamujyanye
na zina na rimwe twamenye gusa batubwiye ko ngo babandikaga mu bitabo byabo no bakababwira ko intambara nirangira bazabagarura mu Rwanda
kuva icyo gihe nta handi mwigeze mushakiriza nta yandi makuru mwigeze mumenya
nta yandi makuru twigeze tumenya hari umuhungu ngo waje mu mwaka washize ababwira ngo ko bageranye mu Bufaransa ngo ariko ataza aho baherereye abasigira nomero ngo tuzamuhamagare izo nomero nakomeje kujya nzihamagara ntago zigeze zicapa
uwo muhungu yitwa nde
ntago izina je nabashe kurimenya uwo mukecuru abaje teso muhungu yitwa nde arambira ngo izina aragibaje
numunyarwanda cyangwa se numuzungu
ya nawe ni yari umuntu w'umunyarwanda nawe yajyanye nawo bana icyo gihe muri 94 we icyo gihe arafite imyaka 8
izo nimero za telefone yabasigiye wabuze ufite
eh arahora nazanditse na muri ka nkazire
muri ka uzinsomere
eko nakamenyeko ko guteranya 33 karindwi kabiri kabiri 83 kabiri
Dieu donné nta uhora kize nagira ngo ngushimire ikizere ufitiye ijwi rya Amerika tuzagutubikira
Ndabwira amahoro nyakubahwa Veniste turagukurikirana cyane kandi dukunda umuhate ugira mu kazi Imana ikomeze guha imbaraga
Urakoze cyane Tukiri aho muri Gasabo mfite ubutumwa bw'umwana w'umukobwa ushakisha umuryango we ushobora kuba uraho irutunga cyangwa se hafa aho kubera ko imirenge yagiye yegeranywa uwo mwana yitwa Jacqueline Mukamparirwa atuye mu Bubiligi yavukiye irutunga hahoze ari muri komine ya Gikomero se yitwaga Ruteto nyina kitwa Nyirantazi Imbaraga ayandi mazina y'amakirisitu bari bafite icyemezo kivuko cyashyizweho umukono na Rukubayihunga Michel wari bugumesitiri mu mwaka w'1991 mu Karusagara Atanasia niwe wakiraga amafaranga ya komine mu mwaka w'1992 nibwo yabonye ababyeyi mu Bubiligi
Shaka gasero kawe muzakabona
mazero
Shaka gasero kawe muzakabona
Undi dutumikira ni Tuyisenge Honorine ari mu karere ka Nyarugenge I Kigali.
Ndagita umwana witwa Ndirimana yagiye mu buryo bwa sarisa ababyeyi bacu bamaze gutwa izina bitandukanye banyitaga yabazi izina rya Pepe bamujyana muri ubwo buryo turarangisha rero ahantu yaba ari ahariho hose ya kumenyesha kuko yagiye afite imyaka 5 yagiye ababyeyi bacu bamaze abaye ariho yakubwira ku mazina y'abandi bana b'abavandimwe hariho bita Kamanzi mukuru wo bavuka n'umukurikira aho akurikira uwitwa Mukunzi ishingiro ni murumuna wanjye muri abo hagize uwo yirufasha kumenya yazakubwira kuko turamushaka kandi turamukundiye twasigaye turi abana b'imfubyi buri wese arahahahe ariko turamukenduye bibaye ari ibisohoka tukamubona twakumva twishimye
none agenda mwamenya igihugu agiyemo
yagiye mu buryo bwa karitasi kuko icyo gihe natwe ababyeyi bamaze gupfa natwe twagiye muri uwo rusorino ya karitasi yagiye mu buryo bwa karitasi baratubwira ngo igihugu cy'abafaransa nibo bategetse kugira ngo badatwara
mu bamujyanye nta n'umuntu n'umwe wibuka mu izina cyangwa isura
oya mu bantu bamujyanye uretse umutantine bitaga Garcia ubakorera muri karitasi niwe muntu wenyine n'ibuka nta bandi bantu
none se wigeze witabaza uwo Garcia ubwo niba gikorera muri karitasi ariho ashobora no kuba yumva ijwi ry'Amerika muri aka kanya wigeze umwitabaza umubwira uti uwo musaza wanjye wamenye irengero rye ari aho ngaho hafi I Kigali uzashaka kanya ujye kumureba umubaze natwe turagutumikira ku ijwi ry'Amerika ariko uzagenda urebe Garcia umubwira uti nyaboneka nimufashe menye aho Kano Gasaro Kaburaga gaherereye azagufasha natwe agataho tuzagerageza kugufasha uko dushoboye
Agasaro Kaburaga
turangirize ku butumwa bwa Fatuma Vestine na Mukande Matuye mu kagari ka Biryogo umurenge wa Nyarugenge akarere ka Nyarugenge umujyi wa Kigali
umuntu ndangisha ni umwana wa murumuna wanjye yabyaranye n'umuzungu ahubwo nagize amahirwe hari akazina abantu bamwe bambwiye ngo yitwaga Wese niba ari Wese Joseph Wese ntiragoze ukuntu babyandika no kubivuga gusa abantu babiri bambwiye ko ngo yitwaga Joseph Wese yabaga I Kanombe abyarana na murumuna wanjye yaramukoreraga umwana ntago yaramureze ageze muri iyo myaka yarebaga isura ye kuri ari umuzungu abantu bavuga ngo ubwo ni iki bakamufata imisatsi bakagira gute yaramaze no kuva mu kazi umwana rero abona ngo abo bantu bamujyanye ntago nzi abo bantu bamujyanye icyo numvise nuko yajyanywe ngo n'ababikira babiri nakubwiye ko yari afite umudamu w'inshuti ye umwana aho amariye gukura akajya yandikira uwo mudamu kugeza igihe murumuna wanjye yapfuye bataravugana uriya mudamu da Froze akanzayire bafite ukuntu bakominikana bakandikirana igihe rero murumuna wanjye yari mu bitaro uwo da Froze w'inshuti ye yaje kumusura noneho mujyana hanze ndamubwira ni kubera iki umunyamakuru y'umwana wa murumuna wanjye ntuyabwire nyina nubwo ubikorera iki kumbe kumubeshya ngo uri inshuti utari inshuti ariko mu kugenda k'umwana uwo da Froze yari abifitemo uruhare ngira ngo niwe washatse abo babikira ngo bamujyanye ashobore kuba ari we wabashatse
ni uwa murumuna wawe ariko ntabwo wambwiye izina rye
umwana wa murumuna wanjye izina yari afite bari baramwise yitwaga Magnifique Uwamahoro naje kumenya ko yandikiye uwo mumama w'inshuti ya murumuna wanjye amwandikira ibarwa amubwira ko ashaka kumenya mama we umubyara amubwira ko iyo barwa narayisomye niwe wari uyifite amubwira ko yitwa Valerie amubwira ko afite naboherereje mwebwe ifoto yereka uwo mumama ko afite umukope gutyo nuko byari byanditse n'umwana wo kuhungu hanyuma yandikamo ko aba mu Bufaransa ama iyo foto barayisikanye ndayizana buriya nibwo buryo nakomeje kuyibika iza kugengerera ejo bundi numvise ikiganiro ndavuga ni Magnifique ngiye kumubona ubwo ufite ifoto ye nubwo ntazi ikoranabuhanga nzashaka umuntu abinyoherereze ni kwa kundi rero nabwiye umwana twari kumwe arabikora arabikoherereza n'agafoto ke aza bamutwara ako gafoto narako narakaboherereje
byose ndabifite kandi ndahamya ko igihe kizagera mukongera mukabonana mukomere kandi mbashimiye icyizere mufitiye ijwi rya Amerika
urakoze cyane ni ukuri sinzi kugushimira nubwo ntaramubona ariko numvise mfite icyizere gikomeye cyane kubera umutima mwiza ubwitange witangira abanyarwanda nkumva wabonye abana babuze ba mama babo Imana izabiguhembera ni ukuri kandi tuzabigusabira ku Mana
hari n'abana bari mu Rwanda batwandikira badusaba kubafasha kumenya aho bakomoka n'abana batigeze bamenya ababyeyi babo abo ni nka Uwimana Wanda atuye igikondo muri 94 yari afite nk'imyaka 8 n'ukugenekereza kubera ko nawe ntabwo abizi nta mubyeyi we azi niba uri umubyeyi we ukaba warigeze kujya kumusura mu kigo cy'impfubyi kigakoni ikiramuruzi yarakuze aragushaka
Shaka gasaro kawe muzakabona
Mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona
Wikiki ntegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
aha niho dusoreje ikiganiro agasaro kaburaga twari twabateguriye kuri uyu munsi dukeneye inkunga yanyu amakuru yanyu ineza yanyu kugira ngo ayo mashami yose aho yashibukiye hose agaragane iwabo umubyeyi wabyaye yongera heke umuvandimwe mwariranywe wongera umuciryera uwakubyaye atakwanga n'ugatakureze wumve ko ari amagi yabatandukanije mwembi ndabashimiye mbifurije gukomeza kugira amahoro abahakanya ko kumva ijwi rya Amerika radio yanyu ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.